nikitembe kwa hood niko na something to offer na nothing to lose. Very rude miss die kuwa good kwa hood, the good ndio gezongwa food. Tension joma boys in blue neza takwa bure bure na bado uzame tu. Valia hood washindo kukuzoom kwa hood ndani ya hood nikitembe kwa hood. Nikitembea kwa approach kwa umbali utadhani niko cool. Karibia karibia ni kuprove ni full. Si lazima attitude ndo nikuwe understood. Magazine nairudigi home full. Kwezi chuo mwana buwe andani ya kifuwa mbling zao zio nijua. Health boys yo fit death juu ya duwe. Nikinuki shafta nimezi dindo tanusa. Kalori ya takataka kwa highway. Sijali wengine on my own lane. Hality after kupatiwa long cane. Anani dati tulirikali ni long name. Mostly, numona nangoza birthday. Mezungu kwa na magosho doka bonfire. Nikitambo uski, mini nisha expire. Nimejia mini ya one man empire. Sina rada ya mbele guide ni mesa. Nikitembea kwa hood, nikona something to offer na nothing to lose. Very rude, miss die kuwa good kwa hood, the good ndi ugezongwa food. Tension, joma boys in blue. Nezata kwa bure bure na bado uzame tu. Valia hood, washindo kukuzoom kwa hood, ndani ya hood, nikitembea kwa hood. Nikitembea kwa na wasi umwa kingoja ni wa muse. Nguare boys akira ualam wa una snooze. Kwa miguu na ground nimeshikilia karutu liko sana sayo anadai truth. Mapuwa polisi na mraye nukupa sisi. Watu wa mini na siye wao pia sisi kwa sisi. Adi pretty misi onyeshi pretty na move kakipindi. Father God lakini usineche guide me. Niko kwa giza just lighting. Makanji nikanafanya drug dealer nyongo ya kidai kunikulia ma hungry. Father God lakini usineche guide me. Niko kwa giza just lighting. Makanji nikanafanya drug dealer nyongo ya kidai kunikulia ma hungry. Nikitembea kwa hood niko na something to offer na nothing to lose. Very rude miss die kuwa good kwa hood, the good ndio gezongwa food. Tension joma boys in blue. Nezata kwa bure bure na bado uzame tu. Valia hood washindo kukuzoom kwa hood, ndani ya hood nikitembea kwa hood. Nikitembea kwa